www.dj.com Never that one pan upon a van dot stone. Como kupo poka, gana lufyanya mchelele na lisoko. Kufuma buja bush, kuna lufwele na shosta. Halimpa mchenshi mulifyo senchite. Walipona manager bulaki easy. Kakafu sama afu nukubama busy. Twalikene festa pano feature. Kapu kuya milenga nocha. Walifuli la valet pepelesha. Ambi valet, music ni babugam. Hika HM yaka welelesha. Walishi di ama richo basanza. Waliti pota baka talemule nsansa. Twali mbile katundu very nice. Haiki ya koko tatuwa jimfile yash. Pati club cha atupa kelela. Vanilla rob, natule kelela. Hatule mbele na chija no cheteke.
Michael Kantu moya eshena. H26 wa wintina. Tribe bulunde neshili mushona. Pamushu pasamu jata chief chibwika. District mwini lunga. Very intelligent wadipima. Kasuli in the family of seven. She didn't follow na nipita chisefeni. Wadola mene puna kubaskuru. Mama kile shevali wa shkuru. Malishtisha mpele na tumuru. Yali mipa vya pavali tusha. Na pandelanda wale tusha. Kemi lila tate kuzo kumuwa. Shala nesane chene fuchawa. Jili mchiko mkone woyawa.
Bikini 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 nga wakonte makutungwa. Bikini 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 na vio watu balunda.
Tupuka nga pusa sa from masalo. Kusa isa nga ndi kusa sasa.
Biligiti pa mtenge kwa tiyama wae ya sansa. Konko kokonde yange mfula ma December. Kolo koto konto kolimbe yama mumu December. Ale male ntote le nini nchitwe inatimba.
Pachi wapa kusa pati na jimba. Chufu ni chi iti china timba. Ukapoka pofele wukule fimba. Anso shakale kene wukule fimba.
Kolo kolo kwele landati ya wa setini.
Kumanga landati teni ata wama setini.
Harola tutu kumutu mgala nika setin.
Spending in 2013.
Chifolesha nika nshilo lela pa 13.
No wonder why wa guy why the hitting.
Halo, hewe, wama gero ba minwine.
Yes pa kamba.
Mwili kabese po mwikele bese ba minwine.
Hitting, deni shumba mukamba.
Love you kai hote la pen.
Eh, wakala sana kalita pen.
Mwiche,
nyomfo.
Selapa,
nish.
Nalarufyanyo,
hata
kutumpa.
Kronchifu.
Mwamuneni, mwamuneni, kandon sana chikola.
Kamba watuposa wanari tamba na sola.
Jepu kisa hili ya pachifu baka kanda. Baka kanda, baka kanda.
Yeah, na umo mukamba lero somo na kwata.
Somo na kwata.
Hela, karanganya. Hela Margaret, Boss Ben, Boss Hara, Hela Brizzo, Shisha Monster Mule, Haman Steve, Hela Jeff Africa, yeah. Solo Boss, Boss Tacho, Hela Nandi, Boss Letty Precious, This Use, to Boss in Times Square, Senior Man, Busters, Shika Chief.
Mas tá lá, vai.